mix genius.
Hey, me I don't deny, me I don't deny. Hey, HSYB, Hillstown. Hey, Chorea.
Beat Kali Sana.
Chorea, you from wanna penda more. Mm. Wakijua kutanuka utabaki alone. I wanna change your mind, utabaki bro. I na your dream itabaki so. I Torei. Walinichocha wana ball kumbe shida tu. Wakanichora na maforms over kutu. Atiswaga na madem ni ufala tu. Wakanishow wana fame kumbe jina tu. Watani hate, nitawajenga truth. Ola midi, kuwa soma book.
Try there, itakushona hook.
Big boss, sema lebo. Chorea ye from wanna penda more. Wakijua kutanuka utabaki alone. Wanna change your mind, utabaki bro. Na your dream itabaki so. Show when it ras, when it asking ile form ya mapaper ulinicheza. Unataka ku revenge man, mini danger, mini trailer. Usini mistreat, mini doctor. Nasto na warazi wako ola. It's over, Torea. Big boy Latifa.
Always compare my lifestyle na your culture. Hizo vitu mbili hapana. The game changer.